imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, no ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Wari umuvugizi w'ishyaka RNC ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda yeguye kuri uwo mwanya.
Nibyo, ni umurimo narimazeho imyaka 9 yose. Ibyo rero nasabye ku bushake bwanjye ko iyo mirimo nayihagarika.
Uwo ni Jean Paul Ndayishimiye, yari umuvugizi w'ishyaka RNC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo ubwisanzure bw'itangazamakuru mu karere k'ibiyaga bigari, nibyo tugarukaho mu kanya gato. Mu Burundi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru kigenga Iwacu n'umushoferi wabo kuva kuri wa gatandatu bajyanywe muri gereza nkuru y'intara ya Bubanza. Barashinjwa ubufatanyacyaha mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Abo bakozi batanu b'ikinyamakuru Iwacu batawe muri yombi kuri uyu wa kabiri muri komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza. Hagati aho, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umudepite Karen Bass wo mu Nteko Ishinga Amategeko yasabye akomeje ko abo banyamakuru barekurwa ku buryo bwihuse. Fidel Niyongabo, umunyamakuru wacu hano i Washington, nibyo atugezaho.
Uyo mushinga amateka wo mu mugambwe w'abademokrate ayoboye akanama kajejwe imigenderanire ku bijanye n'akarere ka Afrika. Mu itangazo yaraye asohoye, yasiguye ko afise impungenge ku makuru aherutse gutangazwa ku vyerekeye abamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo bapfunzwe n'abategetsi b'u Burundi muri iyi ndwi. Mu itangazo ryaraye risohotse, amenyesha ko abo bamenyeshamakuru batawe mu mvuto igihe bariko bagerageza gukora akazi kabo mu guha inkuru zikomeye abanyagihugu bo mu Burundi. Umushingamateka Karen Bass avuga ko abamenyeshamakuru batari bake bagumye mu Burundi kugira batume amakunga amenya ubwicanyi n'ityozwa rikabije ry'agateka ka muntu bibera muri ico gihugu. Avuga ko amatora azoba mu Burundi mu mwaka uza, ko kubera izo mvo ari nkenerwa cyane ko leta idatoteza, idapfunga canke ngo inumye itangazamakuru. Mu itangazo ryiwe asigura ko ikinyamakuru Iwacu kiri mu binyamakuru vya nyuma bicigenga mu Burundi, ko kubera izo mvo bikenewe cyane ko leta y'u Burundi yubahiriza ubwigenge bwo gutangaza amakuru. Umushingamateka Karen Bass amenyesha ko gutoteza abamenyesha amakuru ari ukugeramira bikomeye agateka ka muntu. Asaba irekugwa bidatevye ry'abamenyesha amakuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana, Terence Mpozenzi n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza.
Arakoze Fidel Niyongabo. Ishyaka RNC ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda ryasohoye itangazo rivuga ko wari umuvugizi waryo Jean Paul Turayishimiye yeguye kuri iyo mirimo. Iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka Gervais Chondo, rivuga ko kandi bwana Turayishimiye yeguye ku bushake bwe. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, Turayishimiye yemeje ayo makuru. Yari kuri mikro ya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Nibyo, ni umurimo narimazeho imyaka 9 yose. Ibyo rero nasabye ku bushake bwanjye ko iyo mirimo nayihagarika.
Byatewe n'iki kwegura?
Ufata icyemezo nk'icyo ngicyo cyo kwegura uba wagitekerejeho. Hari igihe usanga udashobora gutunganya imirimo ushinzwe neza, kubera rero inyungu za organization mbere y'umuvugizi nari imbere y'umuvugizi, nasanze byaba byiza ko nabivaho kugira ngo yenda ntaba nanabangamira n'inyungu zihuriro, kandi atari cyo ngendereye. Kuba nareguye hari ibintu byinshi byari muri media mu ihuriro nyarwanda, harimo kimwe cyavugwaga kijyanye na nibura rya Ben Rutabana. Je rero narifashe mwarabibonye ko ntigeze mvugana na media, kandi ubusanzwe ari bavugana na media cyangwa itangazamakuru, kubera ko nari mfite yenda position numvaga yangora kujya kudefanda cyangwa se kujya kudefanda position y'ihuriro nyarwanda mu itangazamakuru. Bituma rero ni nsaba n'ubundi narabisabye birabinyemerera yuko nareka kuba ari jyoba contact person cyangwa se umuntu itangazamakuru ryahamagara ngo ajye kubisobanura kuko nari ndi muri minorite kandi buriya ijya kuvugira ihuriro ibyo byose ba uvuga views z'ihuriro nyarwanda muri rusange igihe rero wasanga uwo murimo utajya kuwukora mu buryo nta makemwa ntabwo nakwifuza ko njya gukora ikintu nakwita ko ari pretense cyangwa se ntabwo navuga ko ari ikinyoma ariko ni nko kuvuga ngo
uratekanga
principe imwe gushushanya principe yenda utarimo kumvikanaho n'abamwe ariko nkana respecta nyine view ya majorite nkavuga nti ni byiza ko bahamagara abandi bari muri position yo kujya gusobanura yenda ibijyanye n'iryo tangazo.
Icyo mutumvikanye ni iki kubirebana na Ben Rutabana?
Ni cyane cyane byari bishingiye ku rwandiko twanditse rwajyaga mu itangazamakuru. Numvaga ko kubera impamvu nyinshi zitandukanye nyine bwana Mutagomwa twagiye icyago turimo aho yatangiriye twagiye tubura abantu benshi cyane ari abashimuswe ari abapfuye ari ababura ibirengero. Njyewe rero pozisiyo yanjye ari uko n'ubundi uko twagiye tubikora cyangwa se uko twagiye twifata mu bibazo nk'ibyo ariko buryo twakomeza no ku kibazo cya Ben ariko byasaga nk'aho turiho dufata umurongo utandukanye numva bigoye kugira ngo ujye kudefanda mpakana rero ko ibyo ntabikora cyane cyane ko ntumvaga impamvu bitandukanye yenda no gushyira itangazo hanze aho kugira ngo dushyire imbaraga kugira ngo
bivuze ko Ben afitwe n'ihuriro muri make.
Oya ntabwo aricyo bivuze
ari
ahubwo aho ari ati nakwivugira jyewe ubwanjye mu gihe rero naba ntazi ahari ni nayo mpamvu numva ko priorite nta yindi igomba gushyirwa uretse kumenya aho ari n'umutekano we nta kindi nkwiriye gushyiraho imbaraga aho kugira ngo yenda ajye muri ibintu administratif uretse gusa ko kuba ari concerne abantu bashobora kutubaza tukavuga ko turiho tumushaka cyangwa se natwe duhangayitse kimwe n'abandi banyarwanda bose afite abakunzi batandukanye mu mbiri zose haba mu buhanzi haba se mu ihuriro nyarwanda haba no muri sosiyete ye y'umuryango yindi ibyo rero umva twagombye gushyira imbaraga aho ngaho ariko uyu munsi ntabwo navuga ngo araha yaba nzi ko ari mu ihuriro ibyo nabyo nabivugira ahangaha
ariko hari abukeka mu ihuriro baza aho ari nacyo mwapfuye bwana Turayishimye.
Simbihamya ntabwo mbihamya mu by'ukuri speculation cyangwa speculations zihari ni nyinshi cyane ku buryo abavuga ko yenda baba baza ahari ibyo byaba ari ikibazo gikomeye kuko baramutse baza ahari bikageza kuri uyu munota badashobora kuhavuga ibyo byaba ari ibindi n'ingaruka zabyo ntabwo zaba ari nziza. Nibaza ko nta muntu mu ihuriro wakora wasanga ibyo bintu ari byo byaba ari strategy ikwiriye kandi nta nubwo mbyemeza ko ariko bimeze.
Kuvuga ko utavuye mu ihuriro nyarwanda ukiri umunyamuryango ariko ukaba usezeye ku mwanya w'ubuvugizi si uburyo bwiza bwa gipfura ubwo kurivamo ariko ukanga kuritamaza?
Oya uretse ko mfite indi mirimo ubuvugizi nk'uko nabivuze mbumazeho imyaka myinshi cyane ku buryo nabwo n'ubushize banyongerera ubuvugizi mu by'ukuri nari nasabye ko bashaka n'unyungirije kugira ngo akazi sinza ajye gakora byenyine ntibizabe nka bya bindi bya Kigali kuvuga ngo nta wundi wakora akazi uretse umuntu umwe gusa ariko nyuma ubuho habaye narabyemeye kuko nanjye kuko icyo nshaka yari inyungu z'ihuriro nyarwanda ubu rero narabyemeye mbyemera kubera yuko nasangaga gutunganya imirimo y'ubuvugizi ndetse mu rwandiko nandikiye ubuyobozi nari navuze ko harimo conflict yenda mubere honete conflict z'imirimo yanjye y'ubuvugizi n'akazi cyangwa nanjye ubwanjye bwite.
Uwo ni bwana Jean Paul Turayishimiye yari umuvugizi w'ishyaka RNC ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda akaba yeguye kuri iyo mirimo. Ikiganiro kirambuye yagiranye n'Ijwi rya Amerika turimo turagitunganya turakibagezaho nyuma gato y'iki kiganiro twahariye uburenganzira bw'itangazamakuru.
muri Somalia abarwanyi ba
abantu 17 bari mu musirikare
mu Rwanda naho ubushinja cyahabwa
umunya politika atavuga rumwe n'ubutegetsi
umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga
noneho tunyarukiye mu Faransa aho umunyarwanda Eugene Shiba
ubwisanzure bw'itangaza makuru
ni ngombwa
Claude Ganza munyamagana
Roje uri kaneza Nairobi
Jujya Claude ni inkuru Kigali
Asumta Kabuyi ijwi rya Amerika
Badate ngabo
akabagira ubusa ijwi rya Amerika
Stockre Mutijima
Venuste Shimimana ijwi rya Amerika Londres
Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangaza makuru
mu gitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa na radio ijwi rya Amerika Amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu aribo Agnese Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bapfungiye untare ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi kuva kwa kabiri w'inondwi turiko turasozera bafatiwe muri commune Musigati muri yo ntara mu gihe bariko barondera makuru yerekeye abagwanyi bari baje bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Abo bagwanyi bahavuye bavuga ko ari abo mu murwi urwanyi ubutegetsi bw'i Burundi Red Tabara bivuga ko binjiye mu ishamba cimeza rya Kibira baciye aho muri Musigati ubundi amategeko aravuga iki kukungene amenyesha makuru babwirizwa gukora makuru yerekeye intambara utwe tubazo turi muri tumwe tugiye gucijya nino mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangaza makuru icuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na Jewe Diane ni nahazwe Nongere ndabahe ikaze uno munsi mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangaza makuru twabatumiriye Ernest Sagaga ajeje gisata cyo gukingira uburenganzira bw'abamenyesha makuru n'umutekano wabwo mu ishamwe FIJE Federation Internationale des Journalistes Ernest Sagaga mwakoze kwitaba ubutumire bwacu ikaze kandi
mwakoze namwe ku butumire bwanyu
nk'umuntu yakoze umwuga mukurikiranira hagufi ivyuno mwuga muraha insiguro yahe ifatwa ryawe bimenyesha makuru bikinyamakuru iwacu
insiguro nta yinde vugo ni impungenge dufite kuberako nkuko mubivuze abantu bari mu kazi bayimenyesheje abashinzwe abatwara ako karere bari barimo nta kindi rero cyagombye gutuma bafungwa bafatwa ngo bafungwe kandi mu byukuri cyangwa bajyanyera gukora akazi k'itangazamakuru nkuko mubizi cyane cyane ahantu habera imirwano ubundi n'ubusanzwe kujyayo abanyamakuru nakigumo bagize kuko bashobora no kwasiga ubuzima bwabo ariko birakenewe ko bajya hafi yaho ibintu bibera kugira ngo bashake amakuru nyayo noneho babwire abareba amaradiyo cyangwa amateleviziyo yabo inkuru nyayo ifite amakuru bahagazeho ntabwo rero byumvikane ko umuntu yazira ko arimo gukora akazi ke kandi bizwi byamenyeshejwe abashinzwe intwaro aho hantu
Ubundi ga Ernest Sagaga mu bihe by'intambara canke uruhagarara amenyesha makuru arashobora kubuza kwegegwa ahantu ubuzima bwabo bushobora kubangamirwa.
Ibyo by'ubwa mbere n'abanyamakuru bagomba kureba neza niba ahantu bagiye hashobora kubangamira umutekano wabo. Ni nabo bwa mbere ituruka kuvuga bati ibi ngibi bya bari kurengera tukaba dushobora gukora ibintu byadukoraho noneho bakaba batageyo. Ikindi rero n'ubutegetsi nibyo birashobora ku butegetsi bavuga buti ahantu habujijwe abantu abanaba kuhagera icyo nabyo byaba ubwabyo nubwo twavuga ko ari ukubuza umunyamakuru kugeraho ashobora kubona amakuru ariko baramutse biba ariyo mpamvu icyo gihe abanyamakuru ntabwo bajyayo kuko ntabwo wabona abasoda bari ahantu umuhanda bafunze ngo ugende use n'ushaka kurenga ku mategeko baba bashyizeho ntabwo tuzi niba byarabaye ndetse sinkeka ko byabaye ahantu kuba baragiye ahantu habujijwe kuba bahagirwa n'abanyamakuru ibyo rero nabyo ntago mbona ko ari byo twaba tureba mu byabaye kuri bari bagenzi bacu
urwego rujeje gucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi Conseil National de la Communication ubundi mu nshingano zabo harimo no gukurikiranira hagufi abamenyesha makuru bakaraba uko bakora bakabaherekeza bage n'ivyago rimwe na rimwe bakaza bamenya uko vyagiye biragenda gushika ino saha ugo rwego CNC ari habariko baribaza impamvu atacura ashobora kuvuga kuri iyo dossier yamenyesha makuru bikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi mwibaza ko ari bisanzwe.
Cyo ni ikibazo gikomeye wa mugani kuko bagombye ko warafashe ya mbere mu kugerageza ku baza cyatumye abanyamakuru bafatwa ndetse bakaba banaba abavugizi babo ku butegetsi kugira ngo abantu barekurwe. Niba rero ntacyo baratangaza wa mugani urumva ko nacyo ari ikimuntu yakwibazaho. Icyo umuntu atakwirengagiza ni uko mu Burundi nk'uko mubizi itangazamakuru kuva mu mwaka w'2015 cyane cyane itangazamakuru ryigenga muzi neza ko nta bwisanzure rifite mu Burundi. Muzi neza ko amaradiyo mpuzamahanga arimo BBC yagombye gufunga ibiro ava mu Burundi rwose. Radio yanyu Ijwi rya Amerika nabyo barabahagaritse, ndetse na Radio France International nayo basa naho bayigisata burindi ko abanyarwanda byita basa naho yitoteza iteka bahora y'amakuru bitangazamakuru mpuzamahanga ko bigerageza gutara amakuru ku mpande zose bakagira igihe bavugana n'abantu batavugamwe na leta cyangwa se batari mu Burundi ariko barebwe n'ibera mu Burundi. Ibyo rero kubigira umwitwarariko, kubigira impamvu yo gutoteza itangazamakuru ni ikibazo kigaragaza ko mu Burundi nta rwego ruhari ruharanira rurengera itangazamakuru ryigenga mu gihugu.
Ernest Sagaga, rero ko tubashimira, tubanze twihutse abari ko bumviriza ikiganiro cuno munsi ku bwisanzure bw'itangazamakuru yuko mujejwe igisata cyo gukingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe FIJE, Federation Internationale des Journalistes. Mwakoze cyane guha akaryo Ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kuyaga kuri dosiye y'abamenyeshamakuru bane ba Journal Iwacu mu gihugu cy'u Burundi.
Urakoze namwe, twifuriza akazi keza.
Urakoze nawe Diane. Nini nahazwe mu kanya gashize twe twababwiye ko ishyaka RNC ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ryasohoye itangazo rivuga ko wari umuvugizi waryo Jean Paul Ndurayishimiye yeguye kuri iyo mirimo. Iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umunyamabanga mukuru Gervais Chondo rivuga ko Bwana Turayishimiye yeguye ku bushake bwe. Mu kiganiro mu kanya gashize Bwana Turayishimiye yiyemeje ayo makuru yari kuri mikro ya mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Nibyo, ni umurimo narimazeho imyaka 9 yose. Ibyo rero nasabye ku bushake bwanjye ko iyo mirimo nayihagarika.
Byatewe n'iki kwegura?
Ufata icyemezo nk'icyo ngicyo cyo kwegura uba wagitekerejeho. Hari igihe usanga udashobora gutunganya imirimo ushinzwe neza kubera rero inyungu za organization mbere y'umuvugizi. Nari mbere y'umuvugizi nasanze byaba byiza ko nabivaho kugira ngo yenda ntaba nanabangamira n'inyungu zihuriro kandi atari cyo ngendereye. Kuba nareguye hari ibintu byinshi byari muri media n'ibura rya Ben Rutabana. Nge rero narifashe mwarabibonye ko ntigeze mvugana na media kandi ubusanzwe ari jye bavugana na media cyangwa se itangazamakuru kubera ko nari mfite yenda position numvaga yango nareka kuba ari jyo ba contact person cyangwa se umuntu itangazamakuru ryahamagara ngo ajye kubisobanura kuko nari ndi muri minorite. Kandi buriya iyo ujya kuvugira ihuriro ibyo byose uba uvuga views z'ihuriro nyarwanda muri rusange. Igihe rero wasanga uwo murimo utajya kuwukora mu buryo nta makemwa, ntabwo nakwifuza ko njya gukora ikintu nakwita ko ari pretense cyangwa se ntabwo navuga ko ari ikinyoma, ariko ni nko kuvuga ngo
uratekanza
principe imwe gushushanya principe yenda utarimo kumvikanaho n'abamwe. Ariko nkana respecta nyine view ya majorite nkavuga nti ni byiza ko bahamagara abandi bari muri position yo kujya gusobanura yenda ibijyanye n'iryo tangazo.
Icyo mutumvikanye ni iki kubirebana na Ben Rutabana?
Yewe icyo nari navuze nta tutumvikanyeho ni cyane cyane byari bishingiye ku rwandiko twanditse rwajyaga mu itangazamakuru. Ubwo rero nibaza ko ibyo ngibyo natari ikibazo kinakomeye cyane. Numvaga ko kubera impamvu nyinshi zitandukanye nyine Bwana Mutagomwa twagiye icyago turimo aho yatangiriye twagiye tubura abantu benshi cyane, ari abashimuswe, ari abapfuye, ari ababura ibirengero. Njyewe rero pozisiyo yanjye ari uko n'ubundi uko twagiye tubikora cyangwa se uko twagiye twifata mu bibazo nk'ibyo ariko buryo twakomeza no ku kibazo cya Ben. Ariko byasaga nk'aho turiho dufata umurongo utandukanye, numva bigoye kugira ngo ujye kudefanda. Mpakana rero ko ibyo ntabikora cyane cyane ko ntumvaga impamvu bitandukanye yenda no gushyira itangazo hanze aho kugira ngo dushyire imbaraga kugira ngo dushake dushake mugenzi wacu.
Ibyo rero uvuze bivuze ko Ben afitwe n'ihuriro muri make.
Oya, ntabwo aricyo bivuze.
Ari he?
Ahubwo icyo bivuze nuko exactement cyangwa se tutazi aho ari, ati nakwivugira gihe ubwanje. Mu gihe rero naba ntazi ahari, ni nayo mpamvu numva ko priorite nta yindi igomba gushyirwa uretse kumenya aho ari n'umutekano we. Nta kindi nkwiriye gushyiraho imbaraga aho kugira ngo yenda ajye muri ibintu administrative, uretse gusa ko kuba ari concerne abantu bashobora kutubaza tukavuga ko turiho tumushaka cyangwa se natwe duhangayitse kimwe n'abandi banyarwanda bose afite abakunzi batandukanye mu mbiri zose, haba mu buhanzi, haba se mu ihuriro nyarwanda, haba no muri sosiyete ye y'umuryango yindi. Ibyo rero mwumva twagombye gushyira imbaraga aho ngaho, ariko uyu munsi ntabwo navuga ngo araha yaba nzi ko ari mu ihuriro, ibyo nabyo nabivugira aha ngaha.
Ariko hari abukeka mu ihuriro baza aho ari nacyo mwapfuye, Bwana Turayishimye?
Simbihamya, ntabwo mbihamya mu by'ukuri. Speculation cyangwa speculations zihari ni nyinshi cyane, ku buryo abavuga ko yenda baba baza ahari, ibyo byaba ari ikibazo gikomeye, kuko baramutse baza ahari bikageza kuri uyu munota badashobora kuhavuga, ibyo byaba ari ibindi, n'ingaruka zabyo ntabwo zaba ari nziza. Nibaza ko nta muntu wo mu ihuriro wakora wasanga ibyo bintu ari byo byaba ari strategy ikwiriye, kandi nta nubwo mbyemeza ko ariko bimeze.
Kuvuga ko utavuye mu ihuriro nyarwanda ukiri umunyamuryango ariko ukaba usezeye ku mwanya w'ubuvugizi, si uburyo bwiza bwa gipfura bwo kurivamo ariko ukanga kuritamaza?
Oya, uretse ko mfite indi mirimo ubuvugizi, nkuko nabivuze mbumazeho imyaka myinshi cyane, ku buryo nabwo n'ubushize banyongerera ubuvugizi. Mu by'ukuri nari nasabye ko bashaka n'unyungirije kugira ngo akazi sinzajye gakora byenyine, ntibizabe nka bya bindi bya Kigali kuvuga ngo nta wundi wakora akazi uretse umuntu umwe gusa. Ariko nyuma ubuho habaye narabyemeye, kuko nanjye kuko icyo nshaka yari inyungu z'ihuriro nyarwanda. Ubu rero narabyemeye, mbyemera kubera yuko nasangaga gutunganya imirimo y'ubuvugizi ndetse mu rwandiko nandikiye ubuyobozi nari navuze ko harimo conflict, yenda mubere honete conflict z'imirimo yanjye y'ubuvugizi n'akazi cyangwa nanjye ubwanjye bwite. Ibyo rero usanze harimo conflict, ikindi cyaba gisigaye buriya kumuvugizi mutagomwa nuko ugomba kuza kudefenda principe, kandi ushobora no kumpamagara mu gicuku ukambaza ikintu runaka nkaza nkagigusobanurira muri iyo position y'ihuriro nyarwanda, yenda rimwe nkaba nayantisipa. Kuba rero nasanga ndi muri minorite aho ngaho biba bihaye bishyize umurimo wanjye mu mwanya utoroshye, ndetse byatuma ntangira kujya ntekereza cyane nkibaza ko nihurira ubwaryo naba ntarimo kurifasha. Kuvuga rero ko naba ndivuyemo, ubwo ntabwo ari byo, kandi nabwo ndivuyemo ntabwo byaba ari igitangaza, nta nubwo naba ndi uwa mbere, nabwo nakongera nkabibabwira kuko hari indi mirimo nsanzwe ishinzwe irimo y'ubushakashatsi. Iyo rero mu rwandiko banditse ubu ndavuga ubuyobozi bw'ihuriro ntibwigeze buvuga ko nayivuyeho, kandi nanjye nandika urwandiko nabaye specific mvuga ko imirimo mpagaritse ari imirimo ijyanye n'ubuvugizi, kandi iyindi y'ubushakashatsi ntabwo ari imirimo igoranye, keretse hari impamvu naba yenda nsanga nayo ntagishoboye kuyikora. Ibindi rero mu gihe ntarabikomunika ntabwo nashaka ko hagira abantu bakora speculation, kuko icyo navuze mpagaritse ari ibijyanye n'ubuvugizi.
Niba uvuga uti ntabwo twemeranya ku mahame kandi sinshaka kujya hariya ngo mbeshye abantu nishushanye, kandi ukongera ukavuga uti nisanze muri minorite, ni ukuvuga ko nta gisigaye, Bwana Turayishimye? Kuko minorite na majorite ni ukuvuga ko hari ibice bibiri bitavuga rumwe mu ihuriro nyarwanda.
Oya ntabwo ariko bimeze, ushobora kuba minorite mu kintu runaka ariko ukaba waba muri majorite mu kindi. Ariko nkuko nakubwiraga igihe ushobora gusanga yenda principe ku bintu runaka bidashobora kuavantaja inyungu zihoro. Kandi urabona nk'ubu ho kubona twandika itangazo barangiza bati kuri media muhamagare Jerome nayigize iki chairman wacu cyangwa coordinator cyangwa se muhamagare SG abantu bandi baravuga bati ariko Jean Paul ari hehe ko ari dusanzwe tumenyere kandi koko mu gihe kimaze igihe kinini cyane.
Ikiganiro igihe niki kuri radita huka uzagikomeza?
Kira kiganiro igihe niki ubundi naragitangije ariko niba warabikurikiye neza wabonye ko nagitanze gisigaye gikorwa na Ali Abdul Karim ndetse na Epimache akenshi babifashijemo na moderateur ugenda ahinduka biturutse na manpower cyangwa se n'ubushobozi dufite. Ariko ntabwo ari cyo kiganiro cya mbere natangije nkanareka nagiye ngira ibiganiro bitandukanye byinshi cyane ndetse ariko mu gihe kijyanye n'ibyo twabaga turimo hanyuma nkabihagarika. Ubwo rero ndamutse mpagaritse ikiganiro cyanjye ntabwo byaba ari ubwa mbere ariko nta mugambi mfite wo kugihagarika. Nari mfite ikiganiro gishyashya cyitwa u Rwanda uyu munsi. Icyo rero ntabwo ndagihagarika ariko ngihagaritse nabwo nzabibabwira. Cyakora hari impamvu yatumye ntagikora ku wa kane w'iki cyumweru turangije kuko ntabwo ubuzima bwanjye bwarumeze neza. Bituma rero numva ntajya ku kigiro ariko ni icyo kibazo cyonyine cyari gihari.
Mu biganiro wigeze kugira harimo icyitwa inkoni y'umwana ishira dondi dondi. Ihuriro Nyarwanda ryatangiye ririmo abantu benshi, haza kuvamo itsinda rya ba Rudasingwa bari bakizigenza, bamwe muri bakizigenza, none ntabwo rivuyemo ariko weguye ku mirimo kandi abantu benshi bakubonaga nka kizigenza mu Ihuriro Nyarwanda. Ibi bivuze iki ku hazaza h'Ihuriro Nyarwanda bwana Turayishimye?
Ntabwo nabigereranya no kuvuga ngo Ihuriro rirashira dondi dondi kuko nibyo inkoni y'umwana ishira dondi dondi, ariko ibyo navugaga ni reference kuri Kigali ari ukwisenya cyane cyane kutamenya nyine ikigukingiye yenda ukagenda ukirya isataburenge. Ariko kuri Ihuriro ho nibaza ko uko hagendaga havaho bamwe havuka n'abandi nabo kandi babivuga. Ntabwo nana kwifuza ku Ihuriro rigeraho ngaho bwana Geoffrey kuri ryagera ubwo ubwaryo rya kwirya rikimara. Ndizera ntashidikanya ko ririmo abayobozi ndetse n'abagabo bafite ubumenyi n'ubuhanga igikwiriye barakizi nk'uko babikoze mu gihe cyashize. N'uyu munsi ndibaza ko n'ibibazo bya bihari bashobora kuzabyivanamo neza ariko byose babishaka bisabana ko ubushake bwa buri muntu wese. Kandi ntibikwiye kuvuga kuri Jean Paul gusa, bikwiriye kuvugwa ku bantu bose baririmo. Ushaka kugenda kubera impamvu zawe bwite ntibyari bikwiriye kuba igikuba, ahubwo byagombye kuba ari yenda rimwe na rimwe umugisha kubera yuko hari igihe ushobora no guparaliza n'ibintu bitari ngombwa. Nubwo ntavuye mu Ihuriro ariko binabaye na ngombwa ko narivamo, ntabwo ibyo byaba ari ikintu abantu bagomba gufata nk'ikintu negative necessarily, kubera ko bikwiriye kumenyekana ndetse abantu bakabyumva ko dukwiriye kubaka organization ishingiye kuri principe no ku bantu aho kugira ngo ishingire yenda ku muntu.
Bwana Jean Paul turashimye, urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika, ukomeze kugira umunsi mwiza.
Urakoze nawe Geoffrey Mutagoma. Ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranyije aya makuru muri studio ya Gatani Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza weekend nziza.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington.